empilweni yami noma kunjani ngingena bani na noma ngikhala ngisezinsizini noma ngizama kodwa ku Kalanjalo ethembeni Ngithandaza Ngithandaza Noma ngizama nje Kungalungi Kalanjalo ethembeni Ngizothanda
Next thing you're on your knees